fenda obele mbala moko mpe oyo ya mibale otiki ojai kokenda bobele moko na yenga bongo losambo oyo mosusu ojai kobusana yango soko ojai kosala bongo na sengi yo bongisa motema mpe sala motindo mokoki kati na maloba na njambo oyo eyokaki yo botyalaka nde batosi na mateyo bobele bayoki komitimisaka bino mpenza te lisusu na ndako ojai kosala boni ojali kokamata bible mpe ojali kotanga yango soko ojali kolambela obele pasteur na ndako na nzambe nde atangela yo alakisa yo malamu tokokisa njela yonso mibale tokenda na ndako na nzambe lokola molakisi azai